chitu che walwe tango linda. We isanga kovugano maso, zina chindi nosa kuchikuwe. Mwane yali ankutulanga, wenjo kerera sulamu kakuma. Aba muloke laba nyutuko, sifiza wete zawe. Kale ngeri chakola kumigia, nange siwa kumukutunga nanange. Zulo mwana yansobira, yali asana kuita byansobira. Tunyumya obugambo bwe bukulu buba buzimba my future. Waba kusimu obu message bampereza bunjo zayo z'omutima. Embeera zo zinyumira, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa ndikulinengeja. Embeera zo mwana gwe, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa Mwoyagare nyomu, tuchirunji na yolu mchirire tagazibu. Onomwana yali asula na dete nange jenari mkulera. Dehalwayo nyona dakatwe, era noro nesenguka. Endo kuhulira nti ya genze bombo, eyo nesoka nentiamu. Omanyikare na kulanja bombo, balwa kubeli emiru. Dehalwayo nyona dakalerwe, era nange nesenguka. Limuli nzagende mukatanga atera nayo nandizi. Nze simanyo bontegero tya nga nayagadde omuntu. Nze yalitalya kakamula limu nyama kati mukalya ndi muzibu. Embeera zo zinyumira, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa ndikulinengeja. Embeera zo mwana gwe, thank you presenter. Katego wantiga onkwasa ndikulinengeja. Kulayirira mukwano kuma ensi newe libe yuganze nkudde. Kulayirira mukwano kabakole batya nze nalokinga. Okumanya nalokinga balaba banyirira naye funasi. Sisobola ba mitinga ganonya kimu abo kyotomba baby. Sisobola kukidinga awo mbanga alina kyatamanyi. Janyo okukuluzinga nga yentankya mukama kyampadde. Gwe weziba mbwanga kwenafuna nafuna kuzirize ennyine sikebera nabo. Embeera zo zinyumira, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa ndikulinengeja. Embeera zo mwana gwe, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa ndikulinengeja. Embeera zo zinyumira, thank you presenter. Bakaba katego wantiga onkwasa ndikulinengeja.